Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Ibyo umuntu agokera kiri mu isi byose ntakamaro. Abo kunywa mimwe barashyira akaza abandi ku yindi ngoma, ariko isi ihoraho, izuba naryo rirarasa kandi rikongera rikarenga. Natwe abantu iyo bituyobeye niho twibuka umuremyi. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Inyuzi nazo ziroha mu nyanja, ariko inyanja ntizuzure. Amatwi nayo ntaruha kumva, n'amaso nayo ntaruha kureba. Inde wariye ntiyongere gusonza, iby'isi byose n'amayobera. Tubifashe Imana niyibishoboye, twebwe nk'abantu ntacyo dushoboye, keretse Imana iruta byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Ariko nibiza tuzakomezanye, dutakira Imana iri mu ijuru izadufashe mu birusha byose. Imana niyo se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, uwugaburira inyoni mu gasozi kandi n'umuremyi w'ibintu byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose. Biragizimana, 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 niyo byose.